Monza. Kungo balanza fanyana. Alesha ti male swi kude loko wa swi khoma nwana mama. Alesha ti male swi kahle loko wa swi khoma nwana mama. Alesha ku male ni jaka ni kuma kwini a swi tivi.